过来就可以。然后娘盖的话不给盖的话不加加加。干脆先把杯子嘛那一碗刚刚我罗摩干呢。
Pero
mkangwe Yano mkano ni atende Yano shiosu kutupati osi Beka wangware veno mkano ni amanyi Yano mkano ni asa wotu Na humu enyara Chwena kukira ni neta Weta nande shi enyo kuyini yapu Kukira nanyo wala kutapu mfuko kuyikare Wrong Yano offside Yue manja mapesa kwa kawumao Mkano uno Ni atende shi yano shiosu Alari Yeta niye mama pesa kwa mkofu ndi wenda mbole linata Kwa mkofu nonde station Ashiraranga mama pesa keke Mengo mwamba kangangole Wabani waira mama pesa kamusa wendo Ibe iri mwambasa Yama, jerezi ya mama pesa Yaba iri katamu miyazi Yama, jerezi ya mama pesa kwa mkofu Kwa loku bera yu nita PMB Yoku jenda msipano mwanyara sanyanda Batasa noka noka kwa loku bebe Yukuwa dianere kwenye kulianyata Pichinja jasa kulianyaa kwenonga
I didn't know what he has at that way. Very people,
for you. Who are you? Again.
I'm winning.